Exclusive from ZambianTunes.com.
Mr. Cashboy, pang
no, 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 no. Nataka ni moe, napenda ni moe, hasa mambo inapitia. This girl is so dangerous. Anaizi kuniua.
Nifuna ni mutenge, nifuna mukwatina. Manjefu kama it's too much. This girl is so dangerous. Anga ni pawise.
They tell me come closer. Baby, take a seat and come closer. Baby, come closer. Take a seat and listen, come closer. Uyo musikana wako she tambo achinda amuna daily she kila kati ufuna musikana wote kanya sakila take your time my friend it's not hard I deal in men for you
nataka ni moe napenda ni moe hasa mambo inapitia this girl is so dangerous anaizi kuniua
nifuna ni mutenge nifuna mukwatina. Manjefu kama it's too much. This girl is so dangerous. Anga nipa yisea.
Kiwe na eni lata. Nenini likunyale wena. Tuele likazeni uta baby. Awana sabana. Ani uzaniwe ule baby. Ati wapaisa wambili. You playing men like a bow. Uchinja chinja muna ena parolis. Wamato ama mbela baby. Bumbo hili maawe. Tekanya, gawabini mabini matabaya.
Nataka ni moe, napenda ni moe, hasa mambo inapitia. This girl is so dangerous. Anaizi kuniua.
Nifuna ni mutenge, nifuna mukwatina. Manjefu kama it's too much. This girl is so dangerous. Anga nipanise.
Nishibo kutiwa linde mwane. Misango shoga tuleleka. Ulu haba fiashi na ubali nororo. Awe wakana nororo. We are letting you be the one who's dying away. We are letting now be the one you marry nororo. So spread those wings and fly so high. So take your time.
Nataka ni moe, napenda ni moe, hasa mambo inapitia. This girl is so dangerous. Anaizi kuniua.
Nifuna ni mutenge, nifuna mukwatina. Manjefu kama it's too much. This girl is so dangerous. Anga nipa yise.
Nataka ni moe, napenda ni moe, hasa mambo inapitia. This girl is so dangerous. Anaizi kuniua.
Nifuna ni mutenge, nifuna mukwatina. Manjefu kama it's too much. This girl is so dangerous. Anga nipa yise.
Every
season
we are not.
Yeah,
sit you like
it. Yeah. K-Check.
Exclusive from ZambianTunes.com.